Yesu wabangalirange omulabe wange yani yee
sibi kyenge bitisa amazima mwesigwa
tulumanyo netukaba era netusinga netwebuza kiwachi enseno etunyiga nyonyo oho
netwerabira tiwaliwo omwoyo muyinza wabyo oho ayagala kimukumuwa byonna ebitulemye esala erina amaanyi gayo buli lw'osaba mu kukkiriza byonna bikuwereddwa amavivi go galina amaanyi okuwangula ensi ebikuteganya bimuwe musala bisobola esala erina amaanyi gayo buli lw'osaba mu kukkiriza byonna bikuwereddwa amavivi go galina amaanyi okuwangula ensi ebikuteganya bimuwe musala bisobola Nebetusomako abatugumya ntebyo byakubawo okusoberwa ebizibu byonna tubikwase ye yanatuwanguza byonna ebiganye esala erina amaanyi gayo buli lw'osaba mu kukkiriza byonna bikuwereddwa amavivi go galina amaanyi okuwangula ensi ebikuteganya bimuwe musala bisobola esala erina amaanyi gayo buli lw'osaba mu kukkiriza byonna bikuwereddwa amavivi go galina amaanyi okuwangula ensi ebikuteganya bimuwe musala bisobola
Shibaza kwa zote pereka